Hey, yo, Papa, scammy coke, camel light. With my man Mims, not be show flying V. Yo, here we go. Niko na be show, tupa live show. Ukileta nye 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 nye, tuna papa flow. Upo on the flow, juu then we go. Tuko juu there at the top. See my underdog. Eyo papa, kisikiaga vina no biti lina kuchapa. Piga na vitasa, piga faster. Kisikia auuu, kichwa traki kata.
Yeah, tuko na be show, tuko na be show. Tuko na be show, tuko na be show.
Tunawachapa.
Tuko na be show, tuko na be show.
Demu kibao kabakwa na kesi ya kubaka bata. Nali na kabu isho na ina kabu isho kutuma mabi ya kagokuro getibu daga. Gana kabu isho kalitanoa kama kenda gamburi. Kama nyana ningira kini kaya njenya romo romo. Tuka chole tuka diwe kwa tandule mboko bisho mjindu tutaka nusumuri ngoti. Niko na bisho.
You already know I got a couple hoes. Got a couple mo's, triple double O. When I'm flipping in the show, when you know I been stopping, you know I been crippin'. Top of the sky like I'm tryna flip. I'm a black man, you know, yeah, we so.
Shari wangari party body long.
Tuko na be show, hey. Tuko na be show, tuko na be show.
Wanasema oh, watoto mtana mwezi kufanya kitu. Ikitu tumefanya kwenye garali. Mabisho flani vitu mezunguka also. It's coming light, it's coming word. Mims.
Yeah, it's your boy Mims, mnyama. Yeah.